Kadila cha kuisenti yava cha tifiniza mama ni tacha kwa shuka e na mula vata vene va filimba epa na chato kome finish ni shuka na pise vale filimba e nanda siras echiri mbonga chani lefi tabashala awe tabashala nanda siras echiri mbonga chani lefi tabashala.
Yes, the one be a saint. DJ Flo Kid.